DutchMsafi.com.
Yeah! Oh my! Zishapita ka wiki, mtoto wa shikiki kumpata mtiti, kichwa kina waza na pita ne vipi. Kuna muda simu zangu wa shiki na mvizia vipi, na nasema simkati, labda mpaka ni mumbie natoka na nani. Yeah, anataka kujua natoka na nani. Ataki lolote mpaka jue natoka na nani. Anataka kujua natoka na nani. Natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani. Anasema simkati mpaka jue natoka na nani. Kaona nimekuwa mnyama, so analeta drama. Kambia shoga zake tia na ugoba nitufanyie unyama. Squeezy tushajipata na hizi pesa sio zangama. Na hizi pesa kama zangada, kisa na zimogo Tanzania ndama. Anaishia kunipeti, nauzimia mchezo. Kama nauza freshi, mi nitafuata maelekezo. Na anajifanya kama pendi vya tezo. Nyama nyama sio mchezo. Slide, umli ni namba na jipima uwezo. Toto of mambo safi, boko boko, maji maji, mori wa pwani, unazi nazi, aftwe washikaji. No, sio kinyonge, tagi tagi, loko pari, zaibu kagi, puye nasomeka, ismi yaki na ringagi. Wanaona mfukuzia wa mpati, sana sana wachomesha mishkaki. Yeme yake na watu kalaki, afu nasikia nalelewa na mchati. Vumbi haimjui ni msafi, shoba zimfiki ni mkati. Mimi mwenyewe ni kiremba simpati. Zishapita ka wiki, mtoto wa shikiki kumpata mtiti, kichwa kina waza na pita ne vipi. Kuna muda simu zangu wa shiki na mvizia vipi, na nasema simkati, labda mpaka ni mumbie natoka na nani. Yeah, anataka kujua natoka na nani. Ataki lolote mpaka jue natoka na nani. Anataka kujua natoka na nani. Natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani. Anasema simkati mpaka jue natoka na nani.
Yeah, they wanna act psychic, but it's my game and I like it. I go all day in the night shifts. If you bank on me, that's a right pick. Only get wins, no L's. The order get me a Nobel. Brown and X who I'm banging, but I told her she don't ring no bell. This pretty girl will not finesse me. Go see your one, so I do it correctly. I don't really gotta beat around the bush with it. Jackpot, I just do it directly. I know you's a groupie, and you want to start to lay the pipes of space, Miss Koopy. Go zook in the pair, pair, wanna get hype. Damn, I talk a drum, and I talk a nanani. Ilan Kumboka, and I cast my wang, then he wears any cause I'm a scanny. Don't even talk a night, and I leave about the mirror, I'm a shnani. And I insist, mini doggy, all men lie, and I know it's just funny. Bona siku bali that it's all about money. Mina wetu na juo na fanya kas gani. Usi jirombose ida niko maftani. I pull out the hat, uta on a Bugs Bunny. Na koko na teke maze goje bas mami. Malini mesmama ama shoga was mami. Na kakuna demini na katana ni makose si pole basi. Wacha leo jia pak ndani.
Zishapita ka wiki, mtoto wa shikiki kumpata mtiti, kichwa kina waza na pita ne vipi. Kuna muda simu zangu wa shiki na mvizia vipi, na nasema simkati, labda mpaka ni mumbie natoka na nani. Anataka kujua natoka na nani. Ataki lolote mpaka jue natoka na nani. Anataka kujua natoka na nani. Natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani. Anasema simkati mpaka jue natoka na nani.